TMSI.com.
TioFlex.
Another DJ Luna Beat Masterpiece.
You're not rocking with.
DJ Luna Beat.
Jeremiah.
DJ Luna Unde.
The Muntu Wentio. Flex Zambia.
Why you stay with me?
Oh, day.
But you stay with me. Me and I feel you with me. But you stay with me. No feel you with me. Why you stay with me? Me and I feel you with your love, my baby. Remember those days, twale ila ya tini forever. Remember those days, twale ila ya tipa kafien far. Wala wa shani, wala wa shani.
Kavaloyo, no ishiba na poka vanoyo. Kanshi fira valenje vatu kuvaloyo. Chimono kuvaweka solo. Kumuti makuna fone chikonko mayo. Mashoko na shala ndiloko. No ishiba choice yabo kanshi mayo. Telafu wale mpisha matesto. Ravantu vale punda tiyo flex adipresi. Walenda ya tipaka nemfwa. Tukeka la bonze na mumpwa. Malet certificate na ringi. Na mwambo kufwala mamini. Life ya bulamu wa mamini. Defo sharif kupigini. Ngawaya bushenka temwa nani.
Remember those days, twale ila ya tini forever. Remember those days, twale ila ya tipaka fienfwa. Wala wa shani.
We need to fight if you fear. Twalachi njamona chileko tulea. Watakwani nebuka otea. Ibukisha matezi ya filayo. Walenje bakufila iweyo. Apa muko mkane filanga kuisoka. Kana alanda konishikunsoka. Nalalo ngandea tekanya. Mfwefyo nalakwewa. Wila mpulea nganani. Ngawaya busheka temwanani.
Remember those days, twale ila ya tini forever. Remember those days, twale ila ya tipa kafien far. Wala wa shani, wala wa shani.
Yeah, better now.